Amakhosi esibili isahluko 6 verse 1. Amadodana abaprofeti athi kuElisha, "Bheka indawo esihlezi kuyo phambi kwakho siminyene kuyo." Verse 2. Masihambe siye eJodane sithathe khona kube yilona lowo umshayo ube munye senzele khona indawo esingahlala kuyo. Wathi, "Hambani." Verse 3. Kepha omunye wathi, "Vuma uhambe nezinceku zakho." Wathi, "Ngiya kuhamba." Verse 4. Wayesehamba nabo sebefike eJodane bagawula imithi. Verse 5.
Kwathi lapho omunye esegawula umshayo, insimbi yawela emanzini, wakhala wathi, "Maye Nkosi, ibitshelekiwe."
Verse 6. Wathi lowo muntu kaNkulunkulu, "Iwelephi na?" Wamkhombisa indawo wayesenquma uthi waluphonsa khona insimbi yantanta. Verse 7. Wayesethi, "Yikhuphule." Welula isandla sakhe wayithatha. Verse 8. Inkosi yase-Aramu yayisilokhu ilwa no-Israyeli, yelulekana nezinceku zayo ngokuthi, "Ukumisa kwami kuyakuba sekuthinithini." Verse 9. Umuntu lowo kaNkulunkulu wathumela enkosini ka-Israyeli wathi, "Qaphela ukuba ungadluli kuleyo ndawo ngokuba ama-Aramu aseyakuphumula khona." Verse 10. Inkosi yakwa-Israyeli yayisithuma umuntu kaNkulunkulu kuleyo ndawo ayishoyo, wayixwayisa ngayo yaqaphela kungekanye kungekabili kuphela. Verse 11. Inhliziyo yenkosi yase-Aramu yayiphethwe yitwetwe ngale ndaba. Yabiza inceku zayo yathi kuzo, "Ningangitshele yini ukuthi ngobani abakithi abavuma inkosi yakwa-Israyeli na?" Verse 12. Enye yezinceku zayo yathi, "Hayi inkosi yami nkosi, kodwa u-Elisha umprofethi wakwa-Israyeli uyayitshela inkosi yakwa-Israyeli amazwi owakhulumayo ekamelweni lakho lokulala." Verse 13. Yayisithi, "Hamba ubone ukuthi uphi ukuba ngithumele ngimlande." Watshelwa ukuthi, "Bheka useDothani." Verse 14. Wathuma khona amahashi nezinqola nempi enkulu, bafika ebusuku bekaka umuzi nxa zonke.
Verse 15. Isikhonzi somuntu kaNkulunkulu sesivukile ekuseni saphuma bheka impe namahashi nezinqola, yayiwukakile umuzi, yayisithi inceku kuye, "Maye Nkosi, sesiyakwenze njani?" Verse 16. Wathi, "Ungesami ngokuba abanathi baningi kunabanabo." Verse 17. U-Elisha wakhuleka wathi, "Jehova ke uvula amehlo ayo ukuba ibone." UJehova wavulaka amehlo leyo nceku yabona, bheka intaba yayigcwela amahashi nezinqola zomlilo nxa zonke zakhe u-Elisha.
Verse 18. Sebehlele kuye, u-Elisha wakhuleka kuJehova wathi, "Mawushaye lesi sizwe ngobumpumputhe." Washaya ngobumpumputhe njengezwi lika-Elisha.
Verse 19. Wayesethi u-Elisha kubo, "Le ayisiyo indlela nalona awusiwo umuzi, ngilandeleni nginise kumuntu enimfunayo." Wabayisa eSamariya.
Verse 20. Kwathi sebefike eSamariya, u-Elisha wathi, "Jehova, vula amehlo laba bantu ukuba babone." UJehova wavula amehlo abo babona, bheka base bephakathi kweSamariya. Verse 21. Inkosi ya-Israyeli yathi ku-Elisha, "Isibabonile baba, ngibabulale na, ngibabulale na."
Verse 22. Kepha wathi, "Awuyukubabulala, ungababulala yini labo obathumbile ngenkemba yakho nangomtsalo wakho na? Beka isinkwa namanzi phambi kwabo ukuba badle baphuze baye enkosini yabo."
Verse 23. Yayisabalungisela idili, badla baphuza, yabavumela ukuba bahambe baya enkosini yabo. Amaviyo ama-Aramu awabesaphinda ukungena ezweni lakwa-Israyeli. Verse 24. Kwathi emva kwalokho uBeni-Hadadi inkosi yase-Aramu wabutha yonke impi yakhe wenyuka wavimbezela iSamariya. Verse 25. Kwaba khona indlala enkulu eSamariya, beka balivimbezela kwazi kwathengiswa ngekhanda lempongolo ngezinhlamvu engamashumi ayishiyagalombili zesiliva nokwesine kwesigaxa somswani wejuba ngezinhlamvu eziyisihlanu zesiliva. Verse 26. Kwathi inkosi ya-Israyeli idlula phezu kogange, kwamemeza kuyo owesifazane wathi, "Siza nkosi yami nkosi." Verse 27.
Kepha yathi, "Uma uJehova engakusizi mina, ngingathola aphi usizo na, esibuyeni noma esikhanyweni sewayini na?" Verse 28. Yayisithi inkosi kuye, "Unani na?" Wathi, "Lo wesifazane wathi kimi, letha indodana yakho ukuba sidle namuhla, sidle indodana yami kusasa."
Verse 29. "Sasa siyipheka indodana yami sayidla, ngase ngithi kuye ngosuku olulandelayo, letha indodana yakho ukuba sidle, wayeseyifihlile indodana yakhe." Verse 30. Kwathi inkosi sizwile amazwi alo wesifazane, yaklephulisa izingubo zayo isadlula phezu kogange. Abantu babuka, bheka, yayinendwangu yamasaka phansi emzimbeni wayo. Verse 31. Yathi, "UNkulunkulu makenze njalo, enezele futhi uma ikhanda lika-Elisha indodana kaShafati liyakube lisekuye namuhla." Verse 32. Yayisithuma umuntu phambi kwayo, u-Elisha sahlezi endlini yakhe, namalunga ehlezi naye. Kepha singakafiki kuye sithunywa wathi emalungeni, "Niyakubona yini ukuthi le ndodana yombulali ithumele ukunquma ikhanda lami na? Bekani, ekufikeni kwesithunywa, manivale isivalo, nisibuyisele emuva isithunywa ngesivalo. Angithi izici zezinyawo zenkosi yazo zisemva kwaso na?" Verse 33. Esakhuluma nawo, bheka, inkosi yehlela kuye yathi, "Bheka, lobu bubi buvela kuJehova. Ngisamhlalelelani uJehova na?"